Ngaba wentu nula mpanga limala ngatanko zentia Neseri na wega njegese nunoru kendo Oduku volu kumutwe mulio kufesa Ovulanda vienyono wa mleko nyamu bidongo Necho vonjika njize mikwano wachi Koze semunye ngoli uweyo mugulati Noonya nengeri jempole ramboli dwa Na njini rukunya choku zotu na zomoyo Akaka kosi kosi kilizabu bababaluanyi Bebaba beba muntu soro bafembi dongo Nabweba tiyo mebasala wanti no kurumba Ziba demba gazeri ndikuleyo na lidala Kukasazi wa sobele ranga kaba kensoera Baso deno munya kulira wanevu gonzi Sine samwa samwa kutali mitwe na virenge Wera mune ya mchimie kati jema kome Lukunya wamboneleza siri ya lugambo Habe mikwano wabafenke nyeleza mbukambwe Omuko wankubye kumutwe Okutegera we kunsibuka wasanyalaza wakati ndiwe Mtambula mpuluguma bomu mu lugudo Ekyo kukola chenjole kedenze webubenje Biroze bimpuguka nga mbaloza Nembiroto banzigira lunyesi chafuruta Biebi kemo byafunye owensulo muwatwa Nogwa kabuku katangu wene betu mukatonda Nanti nakujenjole kedeyo za lumonde Luba chezeza fundu kululu nga gati sanyi Bantua wama mandela nya uro Nukuima no kufungo lebitia Kila imbi etalo zawe kwa wadao Masekati makuru no kwenisi zabala Kuru kunya lubi, kuru kunya lubi Maticha rake luba nsine kuka Okunde kambala nga chogunti Maenga makula teruzi Nyono mukwano gwaba na badongo Sakaba fanga sina manze na kufuka Baligide na mpajoni mabirizi Aliwa mtawana tamu manyano nyogutambi Ye kuchala kwa nabati sebo woru kunya Nota daka waduka biku na ndichi wabayo Yore lulikera ngo kute modemezi Uchifo chenko kondita mvugo kwe kulisa nabe Akame nkaka ya huluza wanabatese Lake dube ya munyula na biasi Nikale mama Tuwera tuwera bironi chalo chimoli Ngo woru kunya wataina songa ya kuwau Luwa labanyata inatabu na musango Nerutaliza bajonye sabano dalensi Bazirinda banabatafude kwa jeze Epiga nerujolekeza batyo mutonzi Neyuva lunja gaza chiru norukunya Singa manyidala kachupa mweru nywera Na ankaba denji wa mwakiri kumimbiri Na yorukunya na lutegera ngatumbaka Chuanu kafina ya lieva kila danyo Mugudoro muwankabiza kasoza ndeseo Basu deno mulabilize rabote no mufuga kaunta Atake itaganya kola chiramu Kafero ne mukungu chivakire mirembe Liste yeze mkoze sakatiwe gamba Mukadongo kamuti ndi mule kwansa asira Basewa ilizo chira vira usi ya kugieka Akabundika abatanya galiza mirembe Abanda gambu tulishimunga beba tuju Orukunya lwa abataliza abone panigina Ngama guje ye kamiride nyabe chipoli Nchimano ye bade chakiza orukunya Ekunya buli kantu nere kawonga teride Chigendere kwa chayo wochi nonya tewali Choka baba limi ateva likanga batulotoma Bantu wago mamande na nyamu Sizane ndutio kutaka fero Ngaru imbe munge nieru langi rabdale nkwe Echa kwe ya dayo atu mkde wakuru mbire Mkwano wange kansa mirugabo kumula muze chisa Enyimba zava da imba kutambi kibadde kizibu obutakoona ku mutonzi zenkakasa yatuukira mu mizira na bululu nayanirizibwa abatamujeemera katonda lwali abiswa lulinda bamukinze enkulukuku kyenva ndi omufise bweba okwentetenkanyiza ddala ndiba ntuyiriddawo mu kuziragwa ani alibankowoola nti bajjuleka onootutuusa n'okunywa omususa gwe alwooli tulumakootera otuwande lwakukaawa lwakuba olulimi lw'osimanyi osanga ebitukayirira gw'obikombako n'ofa obuwomi omugenyi obutaddako ekyo kitegeeza ti oba oli awo gy'ava wandiba emiteeru oluusi n'otumayo omubaka okuzuula naye olukuunya lwava wakimanya ntemyeko osanga bazadde baalo bwe tunaabawanjagira ti omwana wammwe neeyisa ye yakituju bajja kumuddukira oba okumukoowoola nze njokulembeera abawerekeze mu kwetikka engugu nambi ono mwesibako okwerabira obulo eyatuwakankulira kijambi yatusonjola mpola mpola era ne bajja nga basiira nnyini atuwa mbagatanyiza olunaamala abalungi n'ababi va ku muntu akutwalako bw'ate mikwano gyo nga mpaawona ngeri gy'ogamba ti omulwanyisa gweno okaaba okolimira lumbe ng'aziikibwa ye paka ewaleete lyaligenda n'akomawo ekintu kyokola dutiisatiisa ng'abaamagye lubalumba ku fulonti ne lugaaya ziizine bw'omwemetta kuzannya nango ne bw'olinywa obutwa nkiraba nga nze kwetawanya luno olaba lugwira bigawa ly abasumba ekiyifuyifu n'ogyowulira ddala ebiwobe ezo sapuleeru zibalisaawo mu bukambwe n'abali mu yeekaalo lubalumba yeera ne lumanga emirango ebiwoobe n'okwazira n'ennyo kyekiggula luggi lwa kawenke n'ensonda nnya awampi wazaayirwa teryalikuba enkyukira oba mikwano gy'okujjangayo okulamusaako olugendo olutayina asibirwa ntanda mu mpanga n'endi abaana battunga nkyalya agamakeesi n'omusindiryo mulisomba byakiri esibyebaza kuba ndiba sikyabisiima lwaki yesu weneggula akamenke ne bw'okola empisa ekigambo kutayobiyako umalu katumba nefiira abo lwali abaki abatayomba na muntu n'omu yagala nfundikire luno olukunya ng'endeeka gye luli nsisinkana ne lukunya okufa shuwa ddiiru teri kubuusabuusa neyinja kugenda nduvumyemu leka ntuggwa akaavuka empisa akagagga k'emize akazunga katunyookerako wano ebikondo akatatya bayimbi ba kabaka ka ngeri etya kandiba nga kafuka ku buliri ne bwesiikuvuma emmanyi ojja kundya kawutta gwo oginika ebinnya eby'amatalaga banange byakulanga munda w'engalabi wamma baana ba taata mubandabira nnyo ng'eze kinyerere